waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
booliiska ayaa baadhaya in dhimasho ka dhacday South Australia ay xiriir la lahayd ciladii shabakada Telstra ee arbacadii dalka oo dhan saameysay. Baarayaasha gobolka South Australia ayaa xaqiijiyey inuu qof arbacadii ku geeriyooday cisbitaal ku yaala gobolka, hase yeeshee booliiska aan loo soo sheegin geerida xilliga ay dhacday. Karen Liddell oo ah senatarad xisbiga Liberaalka ka tirsan ayaa sheegtay in xafiiskeeda lagu wargeliyey geerida haweeneyda ah oo gobolka ku noolayd intii ay socotay ciladii Telstra. Dhinaca kale, dhexdhexaadiyaha cabashooyinka waaxda isgaarsiinta Cynthia Gabert ayaa sheegtay inay weli jiraan goldalolooyinka jira nidaamka isgaarsiinta degdega oo u baahan in si dhaqso ah loo saxo. Sidoo kale, madaxa ururka Australian Communications Consumer Action Network Carol Bennett ayaa ku baaqday dib u habeyn dheeraada si loo xaqiijiyo badbaadada macaamiisha iyo in adeega gurmadka degdega ee 000 uu mar walba noqdo mid la heli karo.
That's a lot of people potentially put at serious risk of harm. Now, this system cannot continue this way. We do need to uplift this system.
Tani waxay ka dhigan tahay in dad aad u badan ay halis weyn ugu jiri karaan waxyeelo. Nidaamkani sidan kuma sii socon karo. Waa in si degdeg ah loo xoojiyo, lana hubiyo in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyada muhiimka u ah badbaadada bulshada lagula xisaabtamo heerarka adeeg ee laga filayo, ayay tiri. Madaxa shirkadda Telstra ayaa hadda isna dib ugu soo laabtay nidaahdee safar dibadda, iyadoo ay weli socdaan baaritaanka iyo dhaleecaynta ku saabsan ciladii weyneyd ee adeega shirkadda ku timi arbacadii iyo su'aalaha la xiriira waxqabadka iyo mushaharaadka madaxda sare. Ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore Australia Wayne Swan ayaa u sheegay Sky News in hoggaanka shirkadda Telstra ay tahay in dhaqaale ahaan lala xisaabtamo islamarkaana gunnooyinka ay qaataan dib loo eego. Telstra ayaa bishii May shaqada ka caydhisay in ka badan 100 qof, iyadoo isku dartay laba ka mid ah waaxyaheeda ugu waaweyn ee tiknoolojiyada, taas oo qayb ka ahayd dib u habeyn ay shirkaddu samaysay. Si kastaba ha ahaatee, madaxa maaliyadda Telstra Michael Ackland ayaa Khamiistii meesha ka saaray in dib u habeyntaasi xiriir la lahayd nidaamyada shabakada ee sababay ciladii. Xisbiga Greenska ee gobolka Western Australia ayaa ugu baaqaya dowladda gobolka in ay yareyso isticmaalka baadhitaanka dharka laga bixiyo dadka ee booliisku sameeyaan. Tirakoob cusub ayaa muujinaya in tirada baadhitaanadani ay laba jibaarantay muddo 3 sannadooda, iyadoo oo gaadhay ku dhowaad 10,000 oo baadhitaan sannad maaliyadeedkii 2024-2025. Booliiska ayaa sheegay in kororka baaritaanka noocaas ahi ka dhashay kororka dadka la qabtay oo looga shakisan yahay ama looga shakiyey falal dembiyeedyo. Tirooyinku waxay sidoo kale muujinayaan in ka badan kala badh baaritaanadan lagu sameeyey dadka First Nationska la yiraahdo. Hogaamiyaha xisbiga Greenska ee baarlamaanka Western Australia Brad Pettit ayaa sheegay inuu xisbigiisu doonayo in dib loo eego habkan.
We've been saying, why this very steep rise in strip searches? Why have they been used so often and so freely? We've heard...
Waxaan is weydiinay maxaa sababay kororka aadka u weyn ee baadhitaanka dharka la bixiyo. Maxaa sidaa badan oo fudud loogu isticmaalayaa? Khubaro badan oo arrintan ka hadlay ayaa noo sheegay in marka qof lagu sameeyo baadhitaan dharbixin ah ay tahay fal qofnimada dhaawacaya. Waxay keeni kartaa dhaawac maskaxeed iyo saameyn sii socota. Waana in loo isticmaalayo keliya xaalada aad u kooban, ayuu yiri. Dalka Hindiya ayaa ballan qaaday inay Australia dib ugu soo celinayaan hadhaagii qof ka mid ah dadka First Nationska ee Australia. Hadhaaga qofka ayaa hadda lagu hayaa masxafka dowladda ee magaalada Chennai, waxaase hadda la gaaray heshiis lagu soo celinayo si loogu wareejiyo bulshada uu asal ahaan ka soo jeeday. Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa isaguna ku dhawaaqay in Australia si iskeeda Hindiya ugu ceelinayso dhowr shay oo muhiim u ah hidaha iyo dhaqanka dalkaas. Alaabtaas ayaa hore loogu hayay masxafka ururinta ee National Gallery of Australia iyo Can Art Gallery of New South Wales. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadal hayn dhaliyay kadib shirkii NATO markii uu hoggaamiyasha kale hadiyad ahaan u siiyay baastoolado iyo rasaas nool si uu u soo bandhigo tiknoolojiyada difaaca ee Turkiga. Hadiyadaha sagootinta ayaa isugu jiray baastoolada lagu riday sanduuq gaduudan oo magaca hoggaamiyaha la siiyay lagu xardhay lix xabadood oo rasaas nool ah iyo qoraal sheegaya in hubka laga dhaafay xeerarka xakamaynta dhoofinta hubka. Qaar ka mid ah hoggaamiyasha ayaa isla markiiba hubkii ku wareejiyay saraakiisha kastamka dalalkooda, halka qaar kalena ay go'aansadeen inay ugu deeqaan masxafyo ama goobo ammaan ah oo lagu hayo. Ra'iisul Wasaaraha Kanada Mark Carney ayaa sheegay inuu baastooladiisii ku wareejiyay booliiska dalka maadaama uusan haysan ruqsadda hubka ee Kanada.
It's not what I expected. Struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the
runtii ma ay ahayn hadiyad aan filayay. Waxaan is iri hadiyaddii aan anigu watay ee maple syrupka ahayd waxay u muuqatay mid aad uga yartan la isiiyey. Hadda bastooladii waxay gacanta ugu jirtaa booliiska Kanada. Waxaa laga dhigay hub aan shaqaynaynin sababtoo ah sharci kama aha Kanada. Anigu ruqsad aan ku haysto hub ma lihi. Runtii ma ahayn waxaan filayay, ayuu yiri. Qaramada midoobay ayaa ugu baaqay Maraykanka iyo Eeraan inay dib ugu soo laabtaan wadahadalka diblomaasiyadeed kadib markii ay burburtay xabad joojintii socotay muddo 3 toddobaad ahi. Ciidamada Eeraan ayaa weerara ku qaaday saldhigyo iyo kaabayaal militari oo Maraykanku ku leeyahay dalalka Khaliijka kadib weerara oo Maraykanku ku qaaday gobollada Koonfureed iyo bariga Eeraan. Washington ayaa sheegtay inay weeraradaasi jawaab u ahaayeen kadib markii Eeraan ay beegsatay maraakiib ganacsi oo marayay marinbiyoodka Hormuz. Dagaalada dib u bilowday ayaa mar kale sare u qaaday walaaca laga qabo inay colaaddu ku sii fido gobolka isla markaana ay carqalad ku keento sahayda tamarta ee caalamka. Afhayeenka Qaramada Midoobay Stefano Dujarric ayaa sheegay inay diblomaasiyaddu weli tahay waddada kaliya ee lagu xallin karo xiisadan.
This tit for tat needs to stop, right? A return to diplomacy is urgently needed. I think all of the parties involved need to understand that the best way to
iska aar gudashadan isdaba jooga ahi waa inay joogsataa. Waxaa si degdeg ah loogu baahan yahay in dib loogu laabto diblomaasiyadda. Dhammaan dhinacyada ku lug leh waa inay fahmaan in sida ugu wanaagsan ee colaadan lagu soo afjari karaa ay tahay in dib loogu noqdo miiska wadaxaajoodka, ayuu yiri. Mas-uuliyiinta dalka Suuriya ayaa xidhay dhowr qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxyo is-xigxigay oo dhowaan ka dhacay magaalada Damashiq, kuwaas oo ay ku jiraan qaraxyo dhacay xilli uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron booqasho ku joogay halka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Syria ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dadka la tuhunsan yahay la qabtay kadib howlgallo ay ciidamada ammaanku ka sameeyeen caasimadda Damashiq iyo deegaanada ku hareeraysan. Mas-uul ka tirsan ciidamada amniga gudaha ee Suuriya ayaa ku eedeeyay kooxda Islamic State inay ka dambeysay qaraxyada inkastoo aanay kooxdaasi sheeganin mas-uuliyadda. Tirada ugu dambeysay ee dhimashada iyo dhaawacyada ee ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Suuriya ayaa muujinaysa inay qaraxyadu dileen hal qof, ayna dhaawaceen 36 qof oo kale. Dhinaca cayaarahana, ha Faransiiska ama kooxda Faransiiska ayaa u gudubtay semifinalka kadib markii ay 2-0 kaga adkaatay kooxda Marokko. Kylian Mbappe iyo Ousmane Dembele ayaa 2 gool u dhaliyay Faransiiska, sidaana ku soo afjaray higsigii kooxda Marokko. Goolka Mbappe ayaa noqday kiisii 20-aad ee koobabka adduunka, noqdana kiisii 8-aad ee tartankan. Orodyahanka da'da yar ee Australia ee Gout Gout la yiraahdo ayaa laga reebay tartanka cayaaraha fudud adduunka ee da'yarta ka yar 20 sano kadib markii uu dhaawac muruqa boodada ah soo gaaray ama uu ka soo gaaray tababar. Gout Gout ayaa loo xulay tartanka 200 mitir iyo kooxda Australia ee orodka qur isdhiibka 400 mitir, kuwaas oo lagu qaban doono magaalada Eugene ee gobolka Oregon ee dalka Maraykanka. Orodyahankan 18 jirka ayaa sheegay in uu niyad jabsan yahay balse uu aqbalayo inay dhaawacyadu ka qayb yihiin cayaaraha. Saadaasha hawada ee berrito oo sabtiya haddii ilaah ka dhigo ee dalkan Australia waxaa lagu saadaaliyey inay noqoto sidan soo socota. Magaalada Perth way soo daruuraysanaysaa ama daruuraha soo kordhaya sida la saadaaliyey 18 degree, Adelaide-na shuuxyo 14, Melbourne shuuxyo soo curanaya 15 degree, Canberra dhado subaxii ah iyo shuuxyo gelinka dambe ah 13, Sydney daruur sii faydmi doonta ama sii yaraanaysaba aynu iska nidhaahnay 19 degree, Brisbane qayb ahaan daruur 21, Darwin qorrax 33 degree. Halkii dollar ee Australianahana maanta waxa uu suuqa lacagaha ka joogay eber dhibic $69 Mareykanka, dollar iyo 20 cent oo dollarka New Zealand, eber dhibic €60 ah iyo 2.55 dirhamka Imaaraadka ah. Warkii Jimcuhuna intaas buu ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.